nice to kiss, baby.
Oh no, oh no, hey, hey.
Marketing manager's favorite MC. I'm about my business of it and I'm a MC. Mpaka madaraka na kilevi, don't you see? It's funny mna pofundisha uoga mafisi. Siwezi cheza, muda wa kupunguza ndo naongeza. Kama ni sifa Mungu angejikweza. It's your boy,
it's your boy, it's your boy.
Dambi ni nini ka tuna njaa, pombe ni nini ka kuna ba. Mambo ni mengi ka kuna ba, kuchana ni nini ka kuna ba. Zigrizi melala kita, machizi wengi na sobi cha. Aja tusizi tu makacha, it's your boy. Bibi VIP killer party. Kini kuta joe mje kismati. Sikuja batani kula bati. Na sisi ndo party after party. Ufiki napofika, unapenda kuwa hapa na mibado sijafika. Sipandi mlipopanda, mkapanda kamlivyo shuka. Usione ponda ponda, wanaponda.